awo ma bo. Ai, angithi sesifuna le nkulungwane wena. Le nkulungwane man. Ai bo. Angithi sesifuna le nkulungwane. Nkulungwane wena. Nkulungwane man. Ai bo. Bathi ai danger khifa. Ingo selilwa nam leso kodwa sengithe bingo sobabiza ngeflake umlozi man danger khifa ingo selilwa nam leso kodwa sengithe bingo sobabiza ngeflake umlo ay ay sekunjalo ay singabi kanti umsi uyashisa mani inka hayo iyashisa ay angithi sesifuna le nkulunga. I said, Kunjalo, I said, Kunjalo, I buy a sababo, I buy a sababo, in a split in the condo, I split in the condo, I buy a pantibo, I buy my pantibo, I said, Kunjalo, Jalo, I buy a sababo, I go, I split in the condo, I buy a pantibo.
Shut up.